dajimsafi.com.
Mama Samia, raisi wangu, Huseni Mwinyi, raisi wangu, amani, upendo, dongao yangu, Tanzania, nchi yangu, Mama Samia, raisi wangu, Huseni Mwinyi, raisi wangu, bara na viziwani we, mambo ni sawa, shetani yalani we. Asije tugawa tuenzi Nyerere Abedi Amani Karume upige kelele acha roho ziwaume naipenda Tanzania hasa hasa ya Samia naipenda Tanzania Tanzania ya Samia Mungu tubariki baba Mama Samia, raisi wangu Huseni Mwinyi, raisi wangu Amani, upendo, dongao yangu ni fura Kuzaliwa Tanzania, ni fura Nina fura, ni fura Najivunia Tanzania, ni fura Bara na viziwani we Mambo ni sawa Shetani yalani we Asije tugawa Tumuenzi Nyerere Abedi Amani Karume Upige kelele Acha roho ziwaume Naipenda Tanzania Hasa hasa ya Samia Naipenda Tanzania Tanzania ya Samia Mungu tubariki baba